Story Max. Daniel Brad. Brelox. Mr. Sunshine. Let's
Alexunga win on a winne. Elonde kwita mukabini. Bida umbike mukabindi. Untu efyo kushila mfinke. Ndi weni nafaka pali zome. Bati wani faka pali doma. Kuni jaka noni ita stupi. Nale mam no chasi togi. Skonde sanga senza manga lagi. Swani faka mkuti ngani savish. Nanzelu wa shinja manga mailish. I give you a heart like a shwambi. Ndiwe bafa me. Nzelu susi ya nana bafa me. Nani gava me. You put me through no finifi.
Okay, hey baby. Ngakuya kote waya shile kanya. Okay, hey baby. Nkala ibu kisha. Emo tuwa pitili no be. Fintu tuwa titili na iwe. Baby, oh yeah. I love you the way you are. I love you the way you see. Hey, nabuka tampopo. Hey, nabuka I love you. Baby, lose I like you so my mom.
Skonde sanga chenze manga lagi. Swani faka mbuti ngani savish. Nanzelu wa shinja manga mileage. I give you a heart like a shwambi. Ndiwe bafa me. Nzelu susi ya nana bafa me.
Ewe na ile na ini amba.
Tu so benefit.
Remember for the very first time mtu wa mkene. Fila yo winge fio wanda ile. Walentila is never been easy. Uke uisharine. Walilenga na sango kasa feti. Mona, walilenga na sango kasa ika. Ukulia ndafirwa, ukusamba na kwena ndafirwa. Ifilamba ni kwenze fefiporo kane imu kisa. Efe wanda ile ile.
Kondesa nga chenze manga laki. Swani faka mkuti ngani savish. Nanzelu wa shinja manga mileage. I give you a heart like a shwambi. Ndiwe bafa me. Nzelu susi ya nana bafa me. Nani government, you put me through no benefit.
Jameson Music, Love Care One Time, Dark Break,
Nani government,
Blaylocks,
me through no benefit.
I got you, my nigga.